exclusive from zhitspromos.com.
Showtime.
Back to the way. Must. Before kumpingula mwate kanyako mwaipusha. Chadishani awasha, ni nani wa mukusha. Although you ate me the mwanga fopo evini. Nolo wanu bamulenda sanga stevini. Mwalimpata feno ishiba bagira undi. Fingi mpitamu babe fiaba bagira undi. Dimwa ichafe sana fia uchushe wankusha. Mumano funtu dunkanya na weku na kusha. Nafumo kutadi uko kushaba no butala. Imi akasha iche bati mumano wa mudala. Kalami pepe la ma dangerous player. Afia no badapa na afika I swear. They talk too much kaya fintu na wachita. Mue special inga na wapalia na wapita. Biza ma negativu na wakwa chite wakulu. Fimonga na pishamo fioke disu meskulu. Before you judge me mwachita kodi sechi. You have a properly zone before you hate it. They don't know what I'm going through. You don't know for na pitamu ifkudu. They don't know. You don't know. They don't know. Fide kubagi roundi. They don't know. You don't know. They don't know. My bagi roundi. They don't know. Fide kubagi roundi. You don't know. Ganebo nafumina kui. They don't know. Fiaba kubagi roundi. You don't know, fini apa fya fumi na kui. They don't know.
Namaste.
Hey, fingi mpita mwapa yela nda sama neozi. Idose nda chede lambu kama heli beozi. Gana fiwa mana seka kumwantote la kofi. Dhani ukula mpepele la file kose la kofi. Limumule pishamo afumina kuisa. Ngapa afikoke ata mpile luisa. Tetu fichitika pashava sacrifice. Ninjingishamo sana remi make a price.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.
Pende pandimba, smaller levels, X5, riches.
Namaste.